Welcome to this morning's chapel service, and we'll ask Brother Moses if you will lead us, open us in prayer this morning.
Okay. Kwa sababu ya asubuhi leo tunapofungua mkutano huu baba uwe nasi yale ambayo tunaenda kusikiliza baba ufungue masikio yetu na tuweze kuyatumia kulingana na uwepo wako baba naombea mwalimu ambaye na mwalimu Claire ambaye na magonjwa baba uweze kumfungulia milango yake ili apate uponyaji kwa hayo machache naomba na kuamini
amen. Okay, let's sing together this morning in worship to our Savior. And we'll sing, "There's not a friend like the lowly Jesus."
Tutaimba, "There's not a friend like the lowly Jesus."
1, 2, 3, begin.
There's not a friend like the lowly Jesus. No.
Jesus, no, God, our Savior,
This morning we will conclude our exposition of Psalm 9.
Leo tutaangazia Zaburi 9.
And we'll read from verses 19 through 20. Psalm 9, verse 19 through 20.
Zaburi 9, 19 hadi 20.
This is the word of the Lord. Arise, O Lord, let not man prevail. Let the nations be judged before you. Put them in fear, O Lord. Let the nations know that they are but men.
Kwa Kiswahili, Bwana, usimame. Mwanadamu asipite nguvu. Mataifa wahukumiwe mbele zako. Bwana, uwawekee kitisho. Mataifa na wajijue kuwa ni binadamu. Neno la Mungu.
The entire Psalm, Psalm 9,
Zaburi 9,
the 18 verses before verse 19.
Nyuma kabla tufike mlango wa 19,
they lead up to this very point.
Inatuleta katika kiwango hiki.
Arise, O Lord, let not man prevail.
Simama mwanadamu. Mungu, sorry.
Arise, O Lord, let not man prevail.
Simama Mungu, wala asiwepo mwanadamu yeyote ambaye atazuia.
David called upon God.
Daudi alimuita Mungu.
To come to his rescue before evil men prevailed or had victory.
Kukuja kumponya kabla vita vimkabidi.
And he called for those who forget God.
Na kaita wale ambao wanamsahau Mungu.
To be judged.
Wahukumiwe.
David asked God to put them in fear.
Daudi alimuomba Mungu kuwaweka katika uoga.
And to let them know that they are only men.
Na wajua ya kwamba ni watu tu wa kawaida.
They are weak.
Wako na upungufu.
They are defenseless.
Hawana kinga.
They are not able to stand against the mighty God.
Hawana nguvu yoyote kumsimama kumpinga Mungu.
And believers should know.
Na wale wanaomtumaini Mungu watajua.
That when they are persecuted, when they are mistreated by the ungodly,
wakisulubiwa na wale ambao wanamtumaini Mungu sio wa kawaida,
that God will come to their rescue.
Mungu atakuja kuwaponya.
And God will defeat their enemies.
Mungu atakuja kuwapiga adui zao.
Now understand, God sometimes does not do this during the believer's lifetime.
Na Mungu jua ya kwamba Mungu hafanyi hivi kwa wale ambao wanamtumaini.
These things may not happen while you're living on this earth.
Haya mambo labda hayatatumika wakati unaishi duniani humu.
This wrath of God towards God's enemies may wait for the final judgment.
Haya mambo ya kichapo cha Mungu kinaweza ngoja siku ya mwisho.
But whether it happens now or it happens later on that last day,
ikifanyika leo ama kesho ama wakati mwingine ama siku ya mwisho,
God will make right every injustice.
Mungu atakuwa atafanya haki kwa kila mtenda dhambi.
That are suffered by his people at the hands of their enemies.
Wale ambao wameumia katika mikono ya Mungu maadui zao wataweza kuangamizwa.
So therefore, as believers, we need not worry.
Wale ambao tunamtumaini Mungu hatufai kuwa na wasiwasi.
When injustice is done against us,
wakati mabaya yanatendeka kwetu,
we need not seek revenge.
Hatufai kulipiza kisasi.
Vengeance belongs to the Lord.
Kila kitu kinapatikana kwa Mungu.
But believers should praise God.
Wale ambao wanamtumaini Mungu lazima wamuombe na wamuimbie.
And call on God when they are attacked.
Na muite Mungu wakati uko shidani.
And believers should trust God to be their stronghold.
Wale ambao wanamtumaini Mungu lazima waweke imani yao katika Bwana.
Now, as a believer, if you are trying to take revenge under your own power to get back at those who do evil against you,
kama unamtumaini Mungu na unapanga kulipiza kisasi kwa adui wako,
now that is because you are not believing God.
Na hiyo inaonyesha ya kwamba haumtumaini Mungu.
You don't believe what God has said.
Huamini kila ambacho Mungu anakuambia.
And so you think that it is up to you to take the matter into your own hands.
Na unafikiria kwamba unaweza fanya chochote kwa uwezo wako bila Mungu.
No, what the believer is to do is to trust God.
Yule ambaye namtumaini, kila ambacho unafanya unamtumaini Mungu.
Understand that your enemies are weak.
Jua ya kwamba adui zako hawana nguvu.
And you also are weak.
Na wewe pia ni mdhaifu, mtenda dhambi.
And we trust that God will commit justice.
Na tunajua ya kwamba Mungu atatenda haki kulingana na matendo yako.
Believers should trust God to be their stronghold.
Wamtumainiaye Mungu yafaa wajue ya kwamba Mungu ndiye yupo na waweke imani yao kwa Mungu.
The righteous ones of God should never seek personal revenge.
Wala ambao watenda haki wanafaa kumlilia Mungu kwa sababu Mungu ndiye atawatendea kila kitu.
They should never look to get back at those who have done them wrong.
Usiangalie nyuma kuangalia wale ambao wamekutendea maovu.
Rather, they should remember that the battle belongs to the Lord.
Yafaa ujue kwamba Biblia ni ya Mungu.
If we can read from 2 Chronicles 20 verse 15.
2 Chronicles 20 15.
And he said,
nakasema,
listen, all Judah,
sikizeni wote Wayahudi,
and inhabitants of Jerusalem,
na wale wote wanaoishi Yerusalemu,
and King Jehoshaphat,
na mfalme Jehoshaphat,
thus says the Lord to you,
Mungu anasema kwenu,
do not be afraid,
msiwe waoga,
and do not be dismayed,
msiwe na hofu,
at this great horde or these great enemies.
Kwa wale maadui wenu.
For the battle is not yours, but it is God's.
Kwa vile Biblia sio yako, ni ya Mungu.
So in their days of trouble,
kwa zile ziku ambazo unapatikana katika maovu,
believers should humble themselves before God.
Wale ambao wanamtumaini Mungu, uyafaa wanyenyekee mbele za Bwana.
And trust God.
Na muamini Mungu.
God alone is working all things according to His will.
Mungu peke yake anatenda mambo yote kulingana na mapenzi yake.
And in Revelation chapter 21, if you turn there, Revelation, the last book of the Bible,
Ufunuo,
chapter 21, verse 6 through
8. Ufunuo 21.
I'll read all of it in the English, then you can read the Swahili. That's Revelation 21, verses 6 through 8. And he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give from the spring of the water of life without payment. The one who conquers will have this heritage, and I will be his God, and he will be my son. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.
Kwa Kiswahili, Ufunuo 26, inasema ya kwamba, akaniambia, imekwisha kuwa, Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayaridhi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waoga wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili.
This is the word of God.
Na hilo neno la Mungu.
The future is already known. We already know the future.
Tunajua yatakayotendeka.
And it is guaranteed because it is the will of God.
Na ni wazi kwamba ni mapenzi ya Mungu.
Jesus is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end.
Yesu ndio mwanzo na mwisho. Yeye ni Alpha na Omega.
And he will defeat all his enemies.
Na atawapiga na kuangamiza maadui wake wote.
That is all the wicked.
Wale watu watenda dhambi.
That is all those who never come to faith in Jesus Christ.
Wale wote ambao hawamwamini Mungu.
They will never be able to stand before God in righteousness because they have no righteousness.
Hawatasimama mbele ya Mungu kwa haki wala ni watenda dhambi wa kila mara.
And those who are found to be righteous.
Na wale ambao wanapatikana ni watenda haki.
Not because of our own righteousness, but because of the righteousness of Jesus Christ.
Si ya kwamba ni sisi watenda haki wala ni utenda haki kutoka kwa Bwana.
By faith.
Kwa imani.
He is our God.
Ni Mungu wetu.
And we are his children.
Na sisi ni wanawe.
And we will have everlasting peace with God.
Na Mungu ana haki na maisha mengi, maisha mema kwa Mungu.
In heaven.
Binguni.
But those evil doers, those wicked
na wale watendadhambi wanadamu watendadhambi,
they will be cast in the lake that burns with fire,
wataangamia kwa moto,
which is the second death.
Na hilo ndicho kifo cha pili.
So there's no revenge that we need to take.
Hatufai kulipiza kisasi kama wanadamu.
Vengeance belongs to the Lord.
Kulipiza kisasi kunatoka kwa Mungu.
Let us trust God and serve him alone.
Tuamini Mungu na tumtumikie.
And not our own selfish desires.
Sio kwa kupenda kwetu, kwa mabaya yetu ama mazuri yetu.
Everyone stand.
Kila mtu asimame.
Our Father in heaven, we come before you, Lord, humble. Nothing in our hands we bring, only to the cross we cling. Lord, we recognize that we are but sinners, deserving only your wrath for all eternity. And yet, Lord, we can stand here thankful to you that you have provided atonement for our sins. In your Son, Jesus Christ, you have paid the penalty for our sins, for those who believe. So, Lord, how we pray that every child, every staff member present this morning, Lord, that through the ministry of your Holy Spirit and your Word, that you will help them to understand these things, that you will draw them to yourself through the cross of Jesus Christ, that you have written their names in the Lamb's Book of Life, that you count them among your elect, Lord. We ask that your will be done on earth as it is in heaven. And it's in Jesus' name we pray. Amen. Amen. praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures, hear me, Lord. Praise Him above you, heavenly host. Praise Father, Son, and